abangithumelo msebenzi ngiyoshuma yeli vangeli uyavuma umoya wami ongiyoshuma yeli babangithume
Wasumlilo.